kera abandi si yarabaryoheye ubupfura bwariho ndetse no kungura ariko ubu gutanga ni nko guteshu basogokuruza bakiraga abanyamahanga bakabaha amatungo naho gutungira niba uhakana ubaze bene Rwanyonga cyangwa se Kayihura umucamanza ubu ngubu isi yarahindutse mu kwimana twongeyemo no kwicana n'ibyorezo bidasanzwe biraduhungabanya biretse imfubyi imbohe n'abapfakazi nta musaza ubu nta n'umukecuru niyo umusanze yavunitse umugongo yazitse abavandimwe zikabasaza abakobwa abahungu n'abuzukuru iby'iyi si ni amabanga
iby'iyi si mugenzi yewe iby'iyi si birananiye
Mwetu kwesi gangana Tikumanya icharu jire Okwe inura Neseka induko ya jenda nevijenda Yafuna sente ya nefurira Mwewe wakana buza leva kukambe
Kubengo makuba tugende kwai Tera teringa matugende kupanu kufabwe ande myote Kubakubakuba kubengo matugende
Ibi yisi mugenzi Yewe ibi yisi Bira nanie Ibi yisi mugenzi Yewe ibi yisi Bira nanie
Kali turi atenda badeli twaula nzimbi na bakazi byandi badeona ye ubchayi nokufanga tesi kwebiva unakonesa nyutu kwatire wa mu tugambe djenti nokwatirira mwao kanga mwao bakwatirira mu oba kubakubakubakuba tugende gwai kubakubakuba tugende ataina kutokunywa na ye bamongere
ibi yesi mugenzi
mugenzi